Usiufuasi uficha ufuate wenye upita. Salasi na piwe Simshike gyo polis Weza kumwendo watungi sambo na unakunya pips Adas kombo na uchis Izi seri uziwez Kula mtungi upombeke Haya tena mademu mlokwa na wana mkitoka hapa ntachwa Nipe tena kama demu umeolewa ukiludi kwa kwa talaka Temekwa na luka seri zovyo ovyo Seri zovyo ovyo Seri zovyo ovyo Bagala na luka seri zovyo ovyo Series of your view, series of your view. Chamas wana cheza go la 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 Kila mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Neri duto kama lege Kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Neri goma kama lege Kila mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Neri duto kama lege Kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Leo hakuna fagio Hakuna mfagiri nani Ukijona unapawa lusha mabawa ewan Hakuna fagio Hakuna mfagiri enani
Ukijona unapawalusha mabawa
ewa Wanangu mtupa taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Basi taratibu usizue tafalani Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Dada Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha vaibu Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge angu tashusha vaibu Tashusha vaibu, sione aibu Tashusha vaibu Na wanangu, oh lo 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 Machizi boti, oh lo 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 Oh lo 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 Machizi boti, oh lo 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 lo
Masai, haiwezi divai Kari wabora chini ya kai
Tuendeka mdomasa Nipo mshika kwenye paja Akaruka paka ikamata Katanesu kwa menasa Uratata akaichapa Keki na yaka achambo na utata Matusi acha Sijefungi abasata umedata
Na iligoma kama rege Kira mtu acheza kivyaki
Ai 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 ai
Na umdundo kama rege Kira mtu aluka kivyaki
Ai 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 ai
Buhuda zoni apa